ever have enough of you. And Jesus, you are more than enough for me. I'm waiting on you. Sitotosheka bila wewe, mana wewe uzaidi ya tosha kwangu mimi. Nakungojea leo, nakungojea.
SpaceGospel.com.